Atmend auf. Gute Musik.
King Will hat Kopisti.
Nere forever, now we know. Amen, rande, now we know. Logo mine bona nere so. Yena we know. Nino nango mane bona. Iti makata yena we know. Nere forever, now we know. Amen, rande.
My dad, I find better my house is in a goma city. Forever want me now. Lava he come on a jungle banga na machete. Kale mezul. And well I wanna fella wanna scum with such fool. And gabu mina hemba. Before if you got cool in the line with a temper.
Forever you know my dad. In the shiratura man fella.
I need some money on the le miku mavazi. Nego la camino. Ani tsama ni tsakile miku no penga miku leswa ka minu
loko mine bona ni ri so yena yin'we no ni none ngoma ni vona hi timhaka ta yena yin'we no ni ri forever yena n'we no amen rande yena n'we no
forever wena katanga. Randa ni ngekusiki tava mhana vanaka hambi vo ntswela mavuno ka leri rhandza na tanga number one ku na n'wana kata wena wo rhanga ndzi ta ku rhandza vachava ni na mali ni malambane mara ringi ni ta xava fi ta ku tshama le chela ta tsima xitandi hi tshama u ni dunga mihleketo phela smile wa nchama forever wena ka tanga chikelele mseve kwela a ni voni wun'wani kata ni katsa rirhandzu mbilu yi tele rirhandzu ni ku rhandza ni nga pimi forever wena.
Logo mine bona ni ri so. Yena yin'we no. Ni none ngopfu mani vona. Hi timhaka ta yena yin'we no. Ni ri forever yena n'we no. Amen rande yena n'we no.
Baby man a grandza my love. Na manika lama mali maringetelo we. Vange lungi ku tirha mbilu me no ku fila one heart. A vange swikoti na ku chama we ku tlavela me. Na tipichi seta tala mhaka wena right now. Ni rhange landza vona va titwa va ku bera van love. No ku ni khome kahle ta join a peace forever. Va ta ringa va miyela hi nge change together.
Loko mi ni vona ni ri so. Yena yin'we no. Ni none ngopfu mani vona. Hi timhaka ta yena yin'we no. Nere forever yena n'we no.